eso se enamora. Namora bien wandi. Yesu se enamora. Namora bien ya chate que wangi. Yesu se enamora. Ya kuta kumukono wangi. Yanda za magenda gangi. Yanyiza balabe bangi. Yabimaze bizibu byange. Kale obulungi bwette bwenkanika. Birungi byagabadde byenkanika. Yo wakisa kyovuula bandigida. Nzimulumula bakugibula. Manya obulamu matali buba bukamu ennyo. Buba bukamu ennyo. Teweesiga kukasitani mwana gankw ennyo. Ngambe gankw ennyo. Namulabye namulabye wangi. Yesu nze namulabye. Namulabye yakyadduke wangi. Yesu nze namulabye. Namulabye namulabye wangi. Yesu nze namulabye. Namulabye yakyadduke wangi. Yesu nze namulabye. Sitaani kya mukaddiya. Tosinga mukama ekyomaanyi w'effera. Bwe twakugaana n'otuyekera. Mu nnyumba ya mukama gye nasengera. Abaye abaye. Manyiga mukama zinagalabika. Abaye abaye. Abaye. Kisa kya mukama kyamonekedde. Namulabye namulabye namulabye. Namulabye nga kyadde nze namulabye. Namulabye namulabye namulabye. Namulabye kikyaffe nze namulabye. Namulabye namulabye wange. Yesu nze namulabye. Namulabye yakyaddeke wange. Yesu nze namulabye. Namulabye namulabye wange. Yesu nze namulabye. Namulabye yakyaddeke wange. Yesu nze namulabye. Yakutte ku mukono gwange. Yandaza amagenda gange. Yanyiza abalabe bange. Yabimaze ebizibu byange. Kale obulungi bwette bwenkanika. Birungi byagabadde byenkanika. Ye wakisa kyovuula bandigida. Nzimulumula bakugibula. Namulabye namulabye wange. Yesu nze namulabye. Namulabye yakyaddeke wange. Yesu nze namulabye. Namulabye namulabye wange. Yesu nze namulabye.